Asante Yesu. Amen. Naelewa Kiswahili.
Good to be saved.
Ni vyema sana kuokoka.
Hallelujah.
Amen.
So I'm preaching this message today.
Nahubiri ujumbe huu siku ya leo.
Hallelujah. As I prepare once again now to go back to Canada on my journey.
Napotayarisha tena kurejea kule Canada kwa safari yangu.
But keep listening because the radio message will continue on.
Kwa hivyo usidi kusikiliza maana ujumbe utazidi kuja katika radio.
As long as God says.
Mungu anaposema hivyo.
So we'll see on that.
Kwa hivyo utazidi kuona hivyo.
But I'm pretty certain I can tell you that we'll be on following Sunday.
Lakini nakuhakikishia kwamba ujumbe utakuwa Jumapili Jumamosi.
Unless Jesus comes.
Ila tu Yesu Kristo arejee.
We have to remember that Jesus is coming.
Lazima tukumbuke ya kwamba Kristo anarudi.
And everything of the future, amen, may not happen the way we think.
Na kila kitu cha mbeleni ambacho tunafikiri kitatendeka huenda isiwe ni hivyo.
Because one day there's a trumpet going to sound.
Maana siku moja kuna tarumbeta itapata kulia.
And the dead in Christ are going to rise first.
Nao wapo katika Kristo wataweza kufufuliwa kwanza.
And we which are alive and remain shall be caught up together to meet him in the Lord.
Na sisi tulio hai tutashikamana pamoja naye Bwana.
Comfort one another with these words.
Na tuweze kufarijiana moja kwa mwingine katika maneno hayo.
Amen. We must remember these words. Amen. For comfort.
Tuweze kumbuka maneno haya kwa ajili ya kufarijiana.
And we also must remember, amen, the church is getting more and more religious and religious now.
Na pia tukumbuke ya kwamba kanisa linakuwa dini na dini zaidi leo.
It's coming a social gathering.
Inakuwa tu ni mkusanyiko wa kawaida.
People coming together for all the wrong reasons.
Watu kusanyika pamoja kwa sababu ya sababu sizo nzuri.
We are here as Christians because of one reason.
Lakini kama wa Kristo tuko hapa kwa sababu moja.
One man came out of the grave.
Mtu mmoja alitoka katika kaburi.
And his name was Jesus Christ, the Son of the Living God.
Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aishiye.
And we need to remember that every day Jesus came out of the grave.
Na tusidi kumbuka kila siku kwamba Yesu alifufuka.
And on the third day he rose again.
Na siku ya tatu akaweza kufufuka.
He is the only one that ever came out of the grave.
Ni yeye tu ambaye amepata kutoka katika makaburi.
Amen. Muhammad never came out of the grave.
Muhammad wala hakutoka katika kaburi lake.
Amen. The god of the Buddhists never came out of a grave.
Na miungu ya wabuda haijatoka katika kaburi zao.
The god of the Hindu never came out of the grave.
Wala miungu ya Wahindi haijatoka katika kaburi zao.
But the god of our Lord Jesus Christ, he came out of the grave on the third day he rose.
Bwana Mungu wetu Yesu Kristo alipata kutoka katika kaburi.
And that's why we call ourselves Christians today.
Na ndio sababu tunajiita Wakristo siku ya leo.
And we follow the doctrines to the Holy Ghost.
Hivyo tunafuata mafundisho kupitia kwa Roho Mtakatifu.
What Jesus has taught us.
Kile Kristo alimetufundisha.
Through his word.
Pitia kwa neno lake.
But we're falling away from the truth more and more.
Ondoka katika kweli zaidi.
But Jesus never died in vain.
Lakini Yesu Kristo hakufa bure tu.
He never went down into hell and preached to the imprisoned spirits that were there.
Hakuweza kwenda tu pale na kuweza kuhubiria wale waliokuwa wamekufa pale.
For nothing.
Bure tu.
He went down, amen, into hell.
Lakini alienda hata kuzimu.
And he preached to all the imprisoned spirits that were in hell at that time.
Kuwahubiria wote maroho ambao walikuwa wametekwa.
Amen. Those that were there that had to be loosed.
Wale ambao walihitaji wafunguliwe.
Because every knee shall bow.
Maana kila goti litakuwa.
And every tongue shall confess that Jesus is Lord.
Na kila ulimi utakiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana.
He had to go down and preach to the imprisoned prophets and spirits.
Kwa hivyo ilihitaji aende na akaweza kuwahubiria.
All those that had to be loosed.
Wale walihitaji kufunguliwa.
And on the same day the prophets were seen walking the streets of Jerusalem.
Na siku hiyo manabii walionekana wakitembea Yerusalemu.
On the same day that Jesus arose from the grave.
Ile siku ambayo Yesu alipata kufufuka.
These old prophets were seen walking the streets of Jerusalem.
Hao manabii wa kale walipata kuonekana Yerusalemu wakitembea.
Because Jesus went down into the depths of hell.
Maana Yesu Kristo alienda kule kuzimu.
And he led captivity captive.
Na akaweza kufungua mateka kwao.
And he loosed the bands of the devil.
Akaweza kuvunja minyororo ya shetani.
And he stripped the devil of all his authority.
Na akaondoa mamlaka yote.
And the gates of hell came tumbling down.
Na malango ya kuzimu yakaanguka.
And all those prophets and people that were kept, amen, prior to that.
Na manabii ambao walikuwa wameshikwa pale.
They were loosed by God, amen, hallelujah, and they came out of hell.
Wakafunguliwa na kutoka kuzimu.
Thank you, Jesus.
Nashukuru Yesu.
Thank you, God.
Asante Mungu.
Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hallelujah.
They were imprisoned and they had to hear from Jesus.
Walipata kufungwa lakini walisikia kutoka kwa Yesu.
Hallelujah. Not in hell as we know now where most people are going to burn forever and ever.
Si jehanamu ile ambayo tunajua kwamba watu wataungua milele na milele.
Hallelujah. But they had to be loosed.
Lakini walihitaji wawekwe huru.
The Bible says so.
Biblia inasungumza hivyo.
And God, they were released, amen, and now they're in heaven.
Na Mungu aliweza kuwafungua na sasa.
Crying unto God.
Wakimlilia Mungu.
Or in paradise, whatever you want to say, whichever way you want to put.
Ama paradiso ama jinsi utakavyoita.
And they're crying for the latter rain.
Na wanauliza je, iko wapi ile mvua?
That was the first, amen, release.
Na hiyo ilikuwa ndio kuachiliwa kwa kwanza.
When Jesus, amen, came out of the grave.
Wakati Yesu alitoka makaburini.
Now there's a second coming of the Lord.
Sasa kuna kule kuja kwake mara ya pili.
And they're in prison now. You read it in Revelation, crying, where God crying, Abba Father, Abba Father.
Na katika nyakati hizi ndipo Bwana anasema kwamba Bwana Baba yangu.
God is saying, be patient.
Mungu anasema tulia.
The coming of the latter rain.
Maana katika nyakati.
Because it can't be complete.
Itanyesha. Maana haiwezi kamilika.
It can't be complete.
Haiwezi kukamilika.
The two covenants can't come together.
Maagano ya mawili hayawezi kuja pamoja.
Amen. Until Jesus, amen, comes again.
Hadi Yesu Kristo apate kurejea.
And he takes his people, amen, hallelujah.
Apate kunyakua watu wake.
From off of the earth.
Kutoka katika uso wa ulimwengu.
Hallelujah.
Amen.
All those people that are in the graves. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amen. Asante Yesu.
And that old body, amen, that we had, that we died with.
Miili ya zamani ambayo tutakuwa tumekufa ndani
yake. That old body, amen, that we died with, this clay now and bone, amen, in the grave.
Tumekufa na inakuwa mchanga hiyo.
But our spirit, amen, is waiting, amen.
Lakini roho zetu
zitakuwa for the redemption.
Kwa sababu
for the redemption of the new body in Christ Jesus.
Na ukombozi wa
mwili. Hallelujah. For that new body in Christ Jesus. And when the trumpet sounds, the spirit will unite with the body. Hallelujah. And soul will be cut up to be together. And we'll be given a new body in Christ Jesus. A heavenly body. In whom there is no flesh nor blood. No flesh nor blood. Hallelujah. Glory to Jesus. It's all a mystery. And I preach it by faith as I put those scriptures together. But in the end, where are you going to be? Where are you going to be?
Amen.
Are you going to get that new body? Amen. Hallelujah.
Amen.
That God has promised for you. He said, in my Father's house, he said, are many mansions. You have a new body waiting. Not a house
nyumba,
like this church you see here today.
Sio nyumba kama hii.
You have a new covering, a new tabernacle made by God.
Utakuwa na mwili mpya ambao umetengenezwa.
You have a new body created in the heavens.
Utakuwa na mwili ambao umetengenezwa.
Hallelujah. In my Father's house are many mansions.
Katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi.
There are many, amen, terrestrial beings, amen, celestial beings. Hallelujah.
Nyingi mipya mbinguni ambayo imewekwa tayari.
That God is going to create in the last day.
Ambapo Bwana ataumba kwa ajili ya
and give us that new body that we need.
Na kutupa mwili mpya nyakati hizo.
To make it complete.
Ili kwamba yote ipate
kamilika. To make it complete.
Ili ipate kamilika.
When the spirit unifies with the body.
Wakati roho na mwili
zitakapokutana. In the name of the Lord Jesus Christ. Our Lord. Hallelujah. Do you believe that today, church? But I'm going to tell you, many of you at the sound of my voice are not going to make it. You're caught up in false religion. False gods, amen.
Umeshikwa katika miungu isiyo ya kweli.
Hallelujah. God is coming back for a glorious church without a spot or without a wrinkle.
Maana Mungu anarudi kwa kanisa lilo takatifu lisilo na mawaa.
Washed in the blood of the lamb.
Limeoshwa kwa damu ya mwana kondoo.
And we have to be ready.
Na kwa hivyo tunahitaji kuwa tayari.
For that moment and that time.
Katika nyakati hiyo na wakati huo.
Amen. God will send you preachers to listen to.
Maana Mungu atatuma wahubiri ambao utawasikia.
Amen. I don't know of many on the face of this earth. Any.
Wengi katika uso wa ulimwengu huu wengi.
Most I hear preach all they're interested in is money.
Wengi ambao nasikia kwamba wanahitaji fedha tu.
Most people love going to a church where you don't have to dress properly.
Wengi wangependa kwenda kanisa ambalo hauvai vizuri.
You don't go to a church where you don't have to believe in all the doctrines of God.
Mahali ambapo hautaamini hata mafundisho yote ya Mungu.
Holiness.
Katika utakatifu.
Amen. Without holiness, no man shall see the Lord.
Maana pasipo utakatifu hapana atakayemuona Mungu.
But the way they have it now, everybody's going to heaven.
Lakini jinsi walivyo kila mtu aenda mbinguni.
All you have to do is go and get saved and live for the devil.
Kila wanahitaji kwamba uokoke na ukae na kuishi kwa ajili ya
God. God is going to have his people on the face of the earth.
Lakini Mungu atakuwa na watu wake katika
ulimwengu. He's going to raise up his people.
Ambao atawainua.
But he's coming back for a remnant.
Lakini anarudi kwa ajili ya masalio.
A glorious church without a spot or wrinkle.
Na kanisa ambao ni takatifu lisilo na maua.
And this is what I preach tonight.
Na hiyo ndio naubiri.
If you want to be that person, amen.
Iwapo nataka kuwa yule mtu.
That takes on that new celestial body.
Ambaye atachukua ule mwili mpya ambao Kristo ameandaa.
And live forever with God in heaven.
Na upate kuishi milele kwa ajili na pamoja na Mungu.
With a new name.
Katika na kupewa jina mpya.
Created by God.
Ambalo Mungu mwenyewe amelitengeneza.
There's a work that you have to do.
Basi kuna kazi unahitaji kuitenda.
You don't get it by some person just shaking ashes over you.
Hauipati kwa sababu ya mtu kupulizia jivu fulani.
As all they think to do the day you just take him to a graveside.
Maana kila wanaamini kwamba upelekwe kando ya kaburi.
Yeah. Shake some ashes over some.
Na kisha wakuangazie jivu juu yake.
Amen or whatever.
Ama lolote kile.
And think okay they're ready for the kingdom of God.
Na wasema sasa huyu wako tayari kuingia katika ufalme wa
Mungu. You must be born again.
Lakini ni kwamba lazima upate kuzaliwa mara ya pili.
When you're born again, you don't argue with truth.
Ukizaliwa mara ya pili wala upingani na ukweli.
That's why I know that many of you, they're not born again.
Ndio sababu najua kwamba wengi hamjapata kuzaliwa mara ya pili.
Because you don't come where you hear truth.
Maana huji kusikia kweli.
Hallelujah. You'd rather stay in a place where you can wear mini skirts.
Unaona ni vyema ukae mahali ambapo utavalia nguo fupi.
Where you don't have to give.
Ambapo huwezi kutoa.
As long as you just give to the pastor.
Bora utoe kwa mhubiri wako.
Amen. He's happy.
Atakuwa amefurahi.
And he won't pressure you to give tithes and bring it all into God's store.
Hawezi kwa kuuliza kwamba upate kutoa sadaka kamili kwa Mungu.
He won't pressure you to tell you to give it all unto God.
Hawezi kusema ya kwamba toa kila kitu kwa ajili ya Mungu.
Like Jesus told the rich young ruler.
Vile Yesu alipata kumwambia yule kijana tajiri.
Amen. The one that almost made it.
Yule ambaye alikuwa karibu anapata kuifika.
Amen. Where are you today?
Lakini je, uko wapi siku ya leo?
Are you perfectly whole?
Je, wewe ni mzima siku ya leo?
Come into my mind tonight. Now, are you made perfectly whole?
Je, wewe umefanyika mzima?
Jesus prayed for lepers. They're made perfectly whole.
Yesu alipata kuombea waliokuwa na ukoma.
Amen. And I was thinking about that last night we were talking about that.
Na nilikuwa nasungumzia kitu hicho jioni iliyopita.
Me and another brother in the Lord.
Na ndugu mwingine katika Kristo.
And I thought about the 10 lepers.
Na nikafikiri juu ya wale wenye ukoma 10.
That Jesus prayed for.
Yesu alipata kuwaombea.
10 lepers.
Walikuwa wenye ukoma 10.
And he prayed and they all went.
Na akawaombea na wote wakaondoka.
They're all healed.
Wote wakaponywa.
They're all healed. They were all healed of their leprosy.
Wote wakaponywa na ugonjwa wao.
Amen. God healed them.
Mungu aliwaponya.
One. How many know? How many came back?
Lakini je, wajua wangapi waliorudi kumshukuru?
How many came back?
Wangapi walirudi?
Moja.
Moja tu.
Moja.
Moja.
Yeah. Amen. Hallelujah. Came back.
Alirudi.
Thank you, Jesus. Not Billy. Moja. Amen.
Moja.
Yeah.
Moja.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
He came back.
Alirudi.
And the other 9 went, they were healed.
Lakini wengine walienda na walipona.
But he came back.
Lakini akarudi.
But he was made perfectly whole.
Lakini alikuwa amefanywa mzima.
You see?
Naona?
There's a difference being healed.
Kuna tofauti ya kuponywa.
And be made perfectly whole.
Na kuwekwa huru kabisa.
Not only was his physical body healed.
Si kwamba aliponywa tu mwili wake wa juu.
But his spirit was healed because he had the right mind.
Roho yake ikaponywa maana akawa na mawazo mema.
And he came down and fell down before Jesus.
Na akaja akaanguka miguuni pa Yesu Kristo.
The other ones, all they were glad about was they got healed.
Wote wale walishangilia na kufurahia kuponywa kwao.
God in his compassion he healed them.
Lakini Mungu kwa huruma zake aliponya.
And they went their way, they were happy.
Na wakaenda wakawa wamefurahia.
Amen. But the other one,
lakini yule mmoja,
he wanted a bit more.
Yeye alitaka zaidi.
He wanted to be made perfectly whole.
Alitaka afanywe mzima zaidi.
And he was found at the feet of Jesus.
Kwa hivyo akapatikana miguuni pa Yesu.
Hallelujah. Where are you today?
Je, wewe uko wapi?
Are we falling in love with the blessing?
Je, unaingia na unashikamana na baraka?
Or do you want to be made perfectly whole?
Ama unataka kuwekwa huru kweli kweli?
Do you want all that God has?
Unataka kila ambacho Mungu anacho kwa ukamilifu?
He came back to Jesus.
Maana alirudi kwa Yesu.
Hallelujah. And he got the full blessing.
Na akapata baraka zote.
He's made perfectly whole.
Na akawekwa huru kabisa.
The other 9 lepers,
wale tisa waliokuwa wagonjwa ukoma.
They got part of it. Part.
Walipata sehemu ya uponyaji.
Jesus said this, give and it shall be given unto you.
Yesu akasema toa na mtapokea.
Pressed down, shaken together.
Baraka ambayo imetikizwa na kupinyiliwa.
Running over, men shall give to your bosom.
Na inafurika.
A lot of Christians get saved.
Wakristo wengi huokoka.
They give so much.
Wanatoa kiwango.
And they get blessed so much.
Na wanapata baraka kiwango.
But then there's the blessing that overflows.
Lakini kuna baraka ambayo imefurika.
There's the pressed down, shaken together blessing.
Na ile ambayo imetikizwa na kufinyiliwa.
Give and men shall give in your bosom. God never said, I'll give in your bosom.
Mungu akusema kwamba
atakutolea. He said, give, and men shall give in your bosom. Men.
Akisema kwamba toa na watu watatoa kwa ajili yako.
You'll get a job.
Utapata kazi.
Hallelujah.
Amen.
You'll get people come and they'll give to you.
Utapata watu watakuja watatoa kwa ajili yako.
They'll give you a field.
Watatoa uwanja.
Give unto the Lord.
Mtolee Bwana.
God will use the things of this world to bless you.
Mungu atatumia vitu vya dunia hii kubariki wewe.
People are happy with the with just getting Togo, a little.
Watu wanafurahia kupata kile kidogo tu.
As long as they're okay getting through.
Bora tu wanazidi kwenda mbele.
But they won't press like that leper. He came back.
Lakini hawawezi kutamani na kwenda zaidi sawa na yule mgonjwa.
Amen. They won't press for the shaken together blessing.
Hawawezi kungangana kwa ajili ya ile ambayo imetikizwa na kuwekwa pamoja na kufurika.
I guarantee you that you begin giving unto the Lord.
Na kwa hili kwamba utakapozidi kuanza kumtolea Mungu.
Here in this church today.
Hapa kanisani.
Those that of you may hear my voice and need.
Na wale ambao mwaweza kunisikiliza.
Need to come to this church.
Na unahitaji kuja hapa kanisani.
You begin, amen, to give unto the Lord.
Utaanza kumtolea Mungu.
And the blessing shall come upon you.
Na baraka zitakuja juu yako.
It shall overtake you.
Itaweza hata kufurika.
The Bible says the blessing shall come upon you and overtake you.
Baraka itakuja na kuzidi.
And as many in our church today, they give what I call a faith offering.
Na wengi ambao wamepata kutoa kanisani mwetu kwa imani siku ya leo.
An offering that hurts.
Matoleo ambayo yanakuumiza.
A one word, God.
Najua kwamba Mungu.
Now I really have to trust you.
Mungu lazima sasa nikuamini.
I gave my piki-piki transportation.
Maana nimetoa pesa zangu za kupanda pikipiki.
I gave my what I need for tomorrow for chakula.
Nimetoa kile nahitaji kesho kwa ajili ya chakula.
Now God, where are you? I need you.
Sasa Mungu je, uko wapi maana nakuhitaji?
I done it and I gave it in faith.
Nimetoa kwa imani.
You'll see the pressed down, shaken together blessing.
Utaona ikiwa imefinyiliwa na kutikizwa na kufurika.
Unto the Lord.
Kwa ajili ya Mungu.
When he speaks to you.
Wakati atakaponena nawe.
And asks you to do something.
Na kuuliza ya kwamba ufanye kitu.
Oh, you've gotten used to putting in perhaps even
you. Nasema nimezoea.
10%, 10%.
Kutoa fungu la 10.
You've gotten used to giving offerings.
Kutoa sadaka za kawaida.
But then God begins to speak to you.
Lakini Mungu anza kunena pamoja na.
You have to go to a higher level.
Na kuuliza kwamba wahitaji kusonga kwa hatua nyingine.
You're not using your faith.
Na utumii imani yako.
Instead of that you're begging.
Kuliko hiyo sasa unaanza kuomba.
Instead of going to a higher level.
Kuliko uende kwa hatua nyingine.
Through the power of God.
Kupitia kwa nguvu zake Mungu.
God, you're turning yourself into a beggar.
Sasa umejibadilisha umekuwa mtu muombaji.
Amen. Always begging, hinting.
Kila wakati unaomba.
Oh no, pastor, we don't have.
Unasema hatuna.
Pray for me for my school fees.
Niombe kwa ajili ya school fees.
Would you tell me that if that's not asking, what is it?
Unapouliza hivyo ni kama unauliza kile ambacho unasema.
If you want God to give you school fees.
Wapo Mungu anataka akupe karo ya shule.
You don't tell anybody.
Huwezi kumwambia mtu yeyote.
You don't tell anybody.
Huwezi kumwambia yeyote.
And you give.
Lakini unatoa.
But then you tell God.
Lakini unamwambia Mungu.
Oh, no trouble. Tell God, amen.
Hakuna shida ya kumwelezea.
I want my school fees.
Mwambie nahitaji karo ya shule.
Don't go going to someone else to say, pray for my school fees. You know what you're saying. Give me mama some money.
Usimwambie mtu kwamba niombe kwa ajili ya karo maana huko namwambia nataka unisaidie pesa ya karo.
Not sin.
Si dhambi.
But God wants you to go to a higher level.
Lakini Mungu anataka uende juu zaidi.
Oh, I need someone, you know, pray for me. My rent is not paid.
Kuna mtu ambaye anasema niombe sijalipa rent yangu.
Amen. Pray for me. My rent is not paid.
Niombe kwa ajili ya kulipa rent yangu.
Amen. Well, it's just as well to ask the person for the money.
Ni sawa na unamuuliza yule mtu kwamba tafadhali waweza nilipia.
God would not be displeased.
Mungu hawezi kufurahia.
If you came right out and said, please give me some money, I need it.
Na si vibaya wapo ungesema ya kwamba tafadhali waweza kunisaidia fedha kwa ajili ya hii.
But use your faith.
Lakini tumia imani yako.
Don't tell anybody.
Usiambie mtu yeyote.
Don't tell anybody.
Usimwambie yeyote.
You start giving unto the Lord.
Wewe anza kutoa kwa ajili ya Mungu.
And I need this and I need something else.
Useme nahitaji hii na hii na hii.
I need school fees.
Nahitaji karo ya shule.
I need food, chakula.
Nahitaji chakula.
Amen. I need my motorbike fixed.
Nahitaji pikipiki yangu itengenezwe.
Just give unto the Lord. Don't tell anybody.
Wewe mtolee Mungu na usimueleze yote.
Don't go getting up testifying you need this and that.
Usishuhudie kwamba nahitaji hii na hii.
That's begging. Amen.
Ni kama kuomba.
God said, if I was hungry, would I tell you?
Mungu anasema, je, ningelikuwa na njaa ningekueleza?
Amen. He said, I own the cattle on 1,000 hills.
Sema mimi nina ng'ombe katika milima.
The God that you serve owns the cattle on 1,000 hills.
Mungu ambaye unamtumikia katika milima 1,000.
He's not going to ask you for anything.
Kwa hivyo hawezi kuuliza kitu chochote.
And don't you ask anybody for anything.
Na usimuulize mtu yeyote kitu chochote.
Amen. Hallelujah. If you want to see God move by faith, but I haven't got into my topic yet today. But God knows what to preach. And let me spend the last few minutes on this.
Verse 16
of chapter 4 of Ephesians, verse
16.
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure in every part, making increase of the body unto the edifying of itself in love.
Chini ya uongozi wake, viungo vyote vya mwili ushikamana pamoja, na mwili wote utegemezwa kwa msaada wa viungo vyake. Basi,
so,
kila kiungo kikitekeleza kazi yake ipasavyo, mwili wote ukua na kujijenga katika upendo.
So,
kwa hivyo,
this is what God is coming back for.
Hicho ndio kila ambacho Bwana anarudi kwa ajili yake.
Amen. We need to read this in our Bible.
Tunahitaji kusoma hiyo katika Biblia.
Amen. You on the radio need to open your Bible.
Wewe ambao unasikiliza radio unahitaji kufungua Biblia yako.
And read this and understand.
Na usome sehemu hiyo ya maandiko na upate kuelewa.
Amen. The whole body is fitly joined together.
Kwamba mwili wote umeshikanishwa pamoja.
And is compacted together. Compact.
Na umeungamanishwa pamoja.
Which every joint supplies.
Kila kitu pamoja.
Amen.
Amen.
So, where do you see this on the earth today?
Je, unaona hii popote katika ulimwengu huu?
So many different people believe different things.
Kuna watu wengi wanaamini vitu tofauti.
We have people, amen, that believe and worship this day as a holy day.
Kuna watu ambao wanaamini kwamba siku hii ni siku takatifu.
And some other day is a holy day.
Na siku nyingine ni siku tofauti takatifu.
Paul said, keep every day in the Holy Ghost.
Lakini Paul anasema kwamba wacha kila siku yen tuende katika roho.
People are fighting which day is the Sabbath day.
Watu wanangangana je siku gani ndio sabato.
Well, there's no argument there.
Hakuna kitu cha kupingana.
Sabbath day is a Saturday.
Maana sabato ni Jumamosi.
Which is kept by the Jews, by the way.
Ambaye inatunzwa na Wayahudi.
Under the law of the Jewish faith.
Sawa sawa na katika sheria za Kiyahudi.
But Christianity, when Jesus came out of the grave.
Lakini Wakristo wakati Yesu alipotoka katika kaburi.
They worshipped the Lord's Day. You've heard the Lord's Day.
Siku ya Bwana ambao najua umeisikia.
The Lord's Day was the first day of the week,
siku
Sunday.
Siku ya Bwana ilikuwa ni siku ya Bwana ambayo ilikuwa Jumapili.
Now no longer was kept under the law.
Sabato pia haikuwa inatunzwa sasa wakati huu.
People are fighting over that today.
Na watu wanangangana kwa ajili ya hilo jambo moja.
When the early Christians kept the Lord's Day.
Wakati wa Kristo wa kwanza waliweza kutunza siku ya Bwana.
John said, I was in the spirit on the Lord's Day.
Maana Yohana alisema nalikuwa katika roho siku ya Bwana.
Paul said, on the first day of the week, let every one of you lay in store.
Paulo akasema katika siku ya kwanza, wacha kila mtu na aweke.
Do you break bread on the first day of the week, Sunday?
Kwa ajili ya siku zingine, Jumapili.
So we have people keeping the Jewish Sabbath.
Kwa hivyo sisi ni watu ambao tunatunza ile ile sabato ya Jumamosi.
And think that's what's going to put them in heaven.
Ile ya Kiyahudi na unafikiri kwamba itakufikisha.
What puts you in heaven is keeping every day unto the Lord.
Kitakacho kufikisha mbinguni
7 days a week.
Siku baada ya siku katika Bwana siku saba kwa juma.
Paul said, I've grown weary of you.
Maana Paulo alisema nachoka nanyi.
You keep dates and times and years and seasons and all those things.
Maana mnatunza miezi na nyakati na mambo.
Every day in the Lord. Amen.
Kila siku katika
Bwana. This is the day the Lord hath made.
Maana hii ni siku ambayo Bwana ameifanya.
But I haven't got time to get into Sunday worship.
Lakini sina muda wa kuingia katika hayo katika kuabudu.
Keep listening, God may bring that up again.
Sikiliza na Bwana anaweza kuja tena na wakati mwingine na hiyo.
It's a good thing to keep Sunday under the Lord.
Ni kitu kizuri kuitunza siku ya Jumapili kama siku ya.
Don't get me wrong, amen.
Usinipate vibaya.
So we're going to have time, we've reached time now to pray and gather around the radio.
Tumefika wakati ambapo unaweza kusanyika katika radio yako.
He's coming back for a body that's fitly framed together.
Maana Yesu anarudi kwa mwili ambao umeshikamana pamoja.
Christianity is everything opposite to that.
Ukristo umekuwa kinyume na hayo.
So this is what I'm trying to do here now.
Kwa hivyo ndio sababu nataka kufanya hivi.
A group of people fitly framed.
Kwa watu ambao wameshikamana pamoja.
We worship today.
Tunapomwabudu Mungu siku ya leo.
In the unity of the faith.
Katika ule umoja wa imani.
Amen.
Amina.
So gather around the radio.
Kwa hivyo njoo karibu na radio yenu.
As we always do, we're going to pray.
Jinsi tutakapofanya na tunafanya kawaida tunaenda kuomba sasa.
Some of you phone in your testimonies.
Wengine mnaweza mnapiga simu.
Or better still, come to the church and testify.
Na tunaweza kupata shuhuda zenu lakini pia njoo katika ibada zetu na upate kutoa shuhuda.
Heavenly Father, today now we pray once again.
Baba Mungu tunaomba siku ya leo tena.
As people lay their hands on this radio.
Watu wanapotia mikono yao juu ya radio zao.
God, confirm your word with signs following.
Dirisha neno lako na ishara kutendeka.
Heal all manner of disease.
Ponya magonjwa ya kila aina.
Just as Jesus healed all manner of disease.
Jinsi Yesu aliponya kila aina ya magonjwa.
Heal all manner of sickness. Just as Jesus healed all manner of sickness.
Ponya kila magonjwa na maradhi maana Yesu alifanya hivyo.
As people are laying their hands on this radio.
Watu wanapoweka mikono juu ya radio.
You may be looking for a physical
wanaweza kuwa natafuta uponyaji wa mwili.
Financial healing.
Uponyaji wa kifedha.
Whatever it may be, oh God.
Au lolote lile
wanaitaji. In the name of Jesus we pray.
Kwa jina la Yesu tunaomba.
And we all believe together today.
Na tunaamini wote pamoja leo.
In the name of Jesus, amen.
Kwa jina la Bwana Yesu Kristo, amen.